Mimi nani?
Mtoto wa Dandu.
Natoka wapi?
Watokea Mwanza.
Mimi nani?
Mtoto wa Dandu.
Natoka wapi?
Watokea Mwanza.
Wachokora wa mtoto wa Dandu na bobo sukari Kenya.
It's like this and it's like that. I've been there and I've done that.
Look at me now, still rocking the top. All the way from Nairobi to Nakuru.
Mtoto wa Dandu, bado ninatesa. Fika Mombasa, ninapendwa kama pesa.
Don't talk about who's right, who's wrong. Just tell the DJ to play your favorite song.
Fundi Konde, majengo sitarudi. Shauri yako, busy na makosa.
I've seen you on TV, promoting your CD. If you want some love, you got the best on me.
Safari yetu ya Kenya ilikuwa nzuri sana.
Shashikamo abako lobela mweli.
Bana Savana, tutarudi Kenya. Mara ya mwisho tulipokuwa Kenya, mambo yetu yalituendea sawa sawa.
Kulingana maji Kenya, safari klabe Nairobi.
Bana Savana, tutarudi Kenya. Mara ya mwisho tulipokuwa Kenya, mambo yetu yalituendea sawa sawa.
Matatu za Kenya na madereva wa matatu. Bobo sukari.
Bana Savana,
Nairobi,
Redi Machoka. Mara ya mwisho tulipokuwa Kenya, mambo yetu yalituendea sawa sawa.
Tulisafiri na Kenya Airways International Department.
Bana Savana, tutarudi Kenya. Mara ya mwisho tulipokuwa Kenya, mambo yetu yalituendea sawa sawa.
Le Interpol, International Police, Mr. Muli Salo. Safari, Eddie Kisendi, Yadandu Planet, Michael JJ na Carolina, Mama Devota, FBI Mwanza, Stephanie Jackson. Meru, Dr. Nyamu, Papa Yabamis Kenya,
Bana Savana, Tutarudi Kenya.
Le Grand Chokora.